kuwa kala gaaro dad kuwa kala gooni kala fiican gayaan ku guur haddaad u dhaqaaqdana gaarida la xushay
You got no.